are not playing fair.
True story. Yeah. Second May. Kuna bado wa big food. Nasamba patali ngadi ndine seafood. Yekadu chiversi ngadi ndine Hebrew. Yeah, nali mfana koma he grew. Doctor uzai wuza steni kudi push push. Natuluga doctor saying I got a screw loose. Namu toka dula mbili kondisa na yambe gulila. Anadabwa maso ndwizi ngadi bubu. Gulanda jofana na ndimpeni. Kudula tumbo ndi wadu mpila masteni. Doctor osa mvesa mpaka uyamba usipa heni. Ngozi uza komenta mwana uyu ni muheni. Yeah, mtumbuka weni weni. Kudanga rusiko panda mwezi olo getzi. Mpaka wela nzelu akumawa. Zandi pasa mpaso doctor kuona gungo tawa. Such a coward. Sagwanisa izizi. Izi nsama fana oda nabad wandi imvi. Yeah, my records ose alipa Quincy. Kafuse ali yese bolo salandila kiki.
Pa Quincy.
Wadi uka kumana ndi ndala. Peza doctor akusnicha gudi sine mwana. Sanga mkulubilile fugwa akumveka bawa. Adinga dikuli kungaza apite ku green malata. Ooh yeah, that's my dada. Sindinga yankule fugwa ata uchita manta. Steni ikugona na zipuzisa kukwawa. Bouncing baby boy nde manesi angolada. Twin brother ndi looks yo bad wanayo. Yeah, I'm in the building ndi upasindi kusaka malo. Ndichi tuzi tuzi changa upanga zose mpana. Doctor uzandi wona adisa kupanga nao. Tuluga njipa dala tandi pasa kale zina. Dala iudi Tyler. Kozi iti iye. Mwana wakukaya karabuanji so Tyler steni nango dindi crisis. Jenti gambi zina. Yeah. Du sofoni kutenga piki. Zodi anakonda ngati niki. Masteni ndin dash mweme kuchoka pa kwenzi. Kamfana kalifiti osa upasa so busy. Yeah. Pa kwenzi.
Pa Quincy. Pa Quincy.
Yeah. Mambo mambo ya sungo zore ya mfana ya sige.
Yeah, fana wasiga ba drip. Ba doctor matoka kumbali. Sanga nene corona inafiga dukale mzacheke ku studio kwanga. Ndikubwela ningini ya lead. Esko mkufuna kutawa. Matoka say wale dumaza kama bwela kuno magaya ya fire. Dine jikili machine. Magaya mkale kutali. Aguyesa ndabwela uzapanga zocheza mundiese mafana walai. Uloga kumeza makii. Uchola jisego one time. Kupira ujipinda ukadanga zindrama zoma mamubisila nkazi. Sina bwele kuzabanga beef. Ikafiga isa nduga bride. Magaya msa mahere ngini jifuwa inuyo zuguga nikani. Akubwele sangini ya weed. Akupage sangini ya traps. Mafana matoga zingini zambiri wakala kupira batap. Wow.
Yeah, my name is about Queens.